Ocha kuita kweraga okutusa ngufunya kwagala nze nange wento jenna sokera gabagala nankuita kwekoza naye wena funono mulungi byachuka nkugambye wena funono ebyange byachuka
labanna zize nakukumoyo nebyanka byange ebiwundu nabiwonya
yajira mukasera katufu katudemba kademuti mulawo mulungi wange obedda nkubise meme kutujo mutima kutujono watali mbera nzira mulawe bwena simo wedda mulo yankubise meme kutujo mutima kutujono watali mbera nzira zenkwaitira banka yange yomwatu mwentereke byama byange
yekwalizalira bana bange omusikana abaliddirira
sagala nankugambako nze abanga nkubye ekisimu kawompo kubanga oli muntu wa kitiibwa omuwendo gwenna kwasa ebyange
kale nkusuubiza obutakyuka naawe bwototokyuka era nkusuubiza obutayaayaana ani
nange bwe ntyo nkwesize mulawo mulungi wange obedda nkubise meme kutujo mutima kutujono watali mbeera nzira mulabe bwena simo wedda muno yankubise meme kutujo mutima kutujono watali mbeera nzira kutuja abogera mogere zenono mwana twalalira katuzimba obulamu bwaffe n'omusingi gwaffe nga gwamazima
twekwase katonda
nantamekwa atulwanira era tunasobola ab'engambo omufuna emirimu kuba zenono tutumbira n'omutima gwagala ono mwana kale yajjira mu kaseera katufu katudde mbakadde tweyali mulawo mulungi wange obedda nkubise meme kutujo mutima kutujono watali mbeera nzira mulabe gwena simo wedda muno yankubise meme kutujo mutima kutujono watali mbeera nzira kutuja